Star Entertainment Kenya.
My life is nothing.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na minyesho. Your body baby jota, jota. Unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto, my desire. Sababu ya upendo, pili pili baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo.
Never seen before.
Wote wote mpaka kifaro Madunga embe wandini Oh la 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 Kwenye joto ni pepe Kwa baridi ni kumbate Kwenye mvua ni kinge Umamvuli
Ni bebe ni bebe Hani nishushe mabali Nigege nigege Nikoko tabani
I love you, right? You have to focus on our vision. Please, don't listen to them.
Superstar Records.
Oh, baby. Ukinigusa nyanga nyanga mwenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Na isi ya kuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kuichi chumbani, aziishi kichwani Asa pali kiwa mbali kami Chuchea kuni kwa kishendo jiko lako ni mimi Unipe joto joto bezi kwenye bariti Tangangana nawe nitabaki nawe sito kwa champweke Shika shikilio sini ache mimi chunga sini teke Tafune unavyo utaka Kiuno sini machakacha Serebuka unavyo utaka Hey
Oh I Please show me Oh girl When don't
Sunny mchana unione tu mimi. Chunga chunga sana wakikudanganya utaniacha na nani. Fuma fuma mama usiku na mchana unione tu mimi.
Unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye. Mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya. Natamani nimtaja tajina ila naficha naficha. Naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha. Akaturuka nege wangu. Simrefu, simufupi, simweupe, simweusi, rangi na moja amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda kijana moja ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muifa kuninyakulia kipenzi changu jamani kaja kuniharibia penzi likawa machaka nenda mpenda kijana mmoja ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muifadhi
Si umenika
si ni bring it to you.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Dino si ni bring it to you.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Hey, this is your girl Vivian, and you are listening to VDJ Jones, the Superstar.
Like a cuckoo, tamu sana. Sweet like a soup, I'm going to die. When you niwe si jiwezi nimezama. Mikorazon, my baby banana. Penzi hulifichi, kamani sindano itachoma. Misi ambiliki, ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Tina usini benge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar. Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Hey. Mechagua mwenyewe ntakula ndo nile. Ama nile ndo ntakula. Najisevia manyama nyama. Utamu utamu. Makodinda, makostamina, yani shop, shop. Nona rambi, unafushusha kwenye tuta mama. Makodinda, makostamina, yani shop, shop. Umeniweza, niwe kanizike, kanizike. Umeniweza. Sinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena sinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Fun. onyonyo nipo titi.
Ah, we, ah, yeah, ah, we, baby. go away, baby. Awe, anavyo kupenda sunajua. Awe, vile uwezi kujishaua. Akama chunga kata kama nyonga teua. Awe, mafuta niko paka se. Kwa soko nywela bilif sina ulimi usija tengua. Binuko tamu nipate kwenye pete ninase. Nikupe yote sipimi. Eti napime dori, dori, dori. Kwa yako migandisho makamu dori. Na dori, na dori, dori. Mana mapenzi popota taito kwa kore. Na dali, dali, sweetie, sweetie. Let me dafani nani tu kwichi, kwichi. Kapo imesha nuga na tweety, tweety. Auja nova size ni fiti, fiti. Wena,
sura niambie eh. Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako usishangae. Mama umekiweza ah, ah. Iki kifimbo cheza ah, ah. Ah, umezidi sifa na sina mtetezi hapo mbele sije nikajuta baadaye. Ono navyo nibeza ah, ah. Nasi tunapendeza ah, ah. Mana icho kiuno ah, ah, ah. Iyo mikuno ah, ah. Wengine mwenzako sidhani ah, ah, ah. Icho kiuno ah, ah. Iyo mikuno, wengine mwenzako sidhani. Iyo mikuno.
Mama, unafunga mota, unanipeleka peleka puti. Na sina cha kusema, moyo ulivyo usokota, unanipandisha unanishusha. Tambwaya hivi hizo bega likangwi na nikaliwa kwa watu kunumiza baby, chondo sineche mwana misiwa. Sijakajuta kukupata juwa kinyata nda kwe dalili, weza kuna nipa mashaka. Juwa kwenye mapeza kuna utasili, ona chokulinde kaboti kati. Ni kwete betu ni tedati, ya po kitoko pokea sawati. Chona usini pereti kati mama. Ukinyona mtu mzima nalia kwa jili ya mapeza ya kosishangai. Mana umeniweza mama, nyuma mkia waweza aaa. Yani mezidisha sifa na umenikulesa. Ukinyacha sijenga kitapata, sitaki kukupoteza mama. Belezo ni makengeza aaa. Mana icho kiuno
Chui
Idolize.
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy Audio and Video Production. Sound or public address hire, photography and graphic design. Contact plus 254-743-364-259.
Superstar Entertainment Kenya.
Gari ningekupa do, ila mindo sina. Ukizidi sana nitakupa ro. Unibebe mzima, ukitaka haba tutajaza ndo. Mi uvivu sina, natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulivyo chombo wa kushangae. Natamani tupewe mbao baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Haya go, baby ringa. Ikija mkwa baby minta kukinga. Bae rando, basi pinda. Kirudi kwa nyuma na kukinga. Haya go, baby ringa. Ikija mkwa mama minta kukinga. Bae rando, basi pinda. Kirudi kwa nyuma na kukinga. I wish, leo tulewe mpaka tupekwe. I wish, ni mwende wopa kiluka debe. I wish, ni mwite nasibu haipe jeje. I wish, our wedding, our wedding.
Kiduku ndo mara kipe na chopiti wauni tunanunua ili ikifika mida ya miti asija kasumbua. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika, dika, nikudekeze baby girl. Dika, 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 nikudekeze baby dika. Dika,
si wanapenda kupenda. Kumanisha nini? Unaniletea star.
Mimi mwenye star.
Unaniletea star.
Mimi mwenye star.
Yo, kwanza mama yangu star, baba yangu star, wanangu ma star. Ni ya bebe yangu star, ex wangu star.
Kale. Na kula mtaji tutajua kesho.
Na kesha club.
Japo pesa ya maji la metorea jasho.
Na kesha club.
Oya mapenzi konyo.
Konyo.
Nimeinua mikono.
Kono.
Kama nzikangu na my best friend. Nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo.
Aya.
Sikia sasa om, kuna huyo nyange ma DJ kutwa nyimbo za kizungu sijua anajikuta jiga. Na kuna jirana na kibenteni usiku anapelekwa moto kelele kaka kuna msiba. Fuck.
Nakesha
club. Leo litakufa jitu.
Nakesha
club. Mtaniua huyo.
Nakesha club.
Baby kaniacha, usiku mezidi kuwa mrefu.
Nakesha
club. Wenzangu wanaelea, mini nizama kina kirefu.
Nakesha
club. Oya wanangu kina.
Kina.
Mwenenu nizama kina.
Kina.
Ilimpa macho matatu na show za kibabe tatu nkamchora jina.
Jina.
Sikia sasa, kusemu kuli nilihudumia. Ili yasipate shida ya kaniona danga.
Nakesha.
Yani wala kunihulumia, licha kumfungulia duka mpaka nyumba nikapanga.
Amau.
Leo litakufa jitu.
Nimetuli sana. Ndege kwa kiota sitoki. Mambo mororo. Nimenasiana. Hata kwa kukokotwa singoki. Kwa minyororo. Nisha sahau samani. Kushikana mashati misoso. Mapenzi gani. Kila kukicha vibonzo. Nimepata mwatani. Bila fati bila toso. Wambea kunani. Mna kipiki na mama nyonzo. Na nimeamua. Sitaki. Kurudia matapishi. Chakula ya mini divai. Aende kanishitaki. Mahakama ni polisi. Kama kuna kitu ananidai. Poleni wanokonoko. Penzi ina meta meta meta. Mwalifundisi kitoto. Kama kasomea veta veta. Mwiteni na kiroboto. Uje na mataru beta beta. Sisi tuwa choche ya moto. Roho kuwa kereketa. Penzi lina mara
nari nari.
Taliona hivi hivi.
Nari nari.
Kwa mbali lina pepea.
Vivian, and you are listening to VDJ Jones, the superstar.
Anita, Anita, ni ayuni. Namwita, namwita nyonda sabuni. Anipa, anipa mpaka mafuni. Sio mwemwe, ndio sake tamaduni.
Kama mapenzi mchawi meniende angende. Mana naisi nimezaliwa nige nikupende. Ah, yangwa ni bakavu kumeota mtende. Waubani wabavu sema wapi tuende. Kwa mapenzi nisiri yalitoka hizi zile za mababu. Sige ukagairi baby. Mazoea ya katipa kabu. Kata kiduchu. Sifa ya mume una uchu. Usirusu nikapiga buchu. Chuchuchu. Basi nikata kiduchu. Sifa ya mume una uchu. Usirusu nikapiga buchu.
Oh baby you make me sing this song.
Niwe. I don't wanna do you wrong.
Que eu
unapopendo kwa honi. Usishangae mtu kuacha minofuna akalavya vichochoroni. Halima, kwa ajili yako ninajinyima. Penzi nisha kati ya nabima, moyo wangu kata wendo kisima.
Baby, baby, na kuitaga mtaka chovungu, kwa mana uoni atatabu kuhinama.
Na unapolishika ilorungu, mwenzako vinywele vina kisima.
Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Kuna jikapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Kuna jikapewa ukurutu, yani kama chuma kinaliwa na kutu.
It's your girl Truth 254 and you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
The African princess.
Shida zote za nini? Nitafute kwa tabu, ni ile kwa tabu kwa nini? Acha nitukane tena kwa kujamii. Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Call me when you're ready, I just wanna get ready. Venye uko sexy sijiwezi. You are the only one my baby, I need you on bed, yeah. Leo nitakuwa mbezi
baada ya club, one two ile two in one
home kinya mwezi, yeah.
You need tulali mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila totoro. Yosisha tulali mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila totoro.
Au
mpaka giza totoro, tunapita kila totoro.
Mimba wale wadobale Dole maisha bila livo. Apema sita million jale. Bombe kalmik sabibo. Oh na my girl shinita. Mpe baba dry hila ganja mpe mix. Oh na mashetana pandishan. Shauza gododo na lene tilo chanifi.
Ni kolabo na baraka, ni princess na mimi. Tuna bring old school, lakina spins madini. Fashion kawa tutu dogo wana battle na mimi. Kila kitu rusa utasema ni speech ya mwini. Wazimie data, mana utawasha VPN. Mine dana kuna jipia hila, wow no again. Mashokolo magen, watoto jipangen. Hakuna mchoto bila pen, na uza niko miko
chen. Yo sisi atulali, mpaka giza tutu.
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design. Contact plus
254-743-364-259. Changanya sana una mavurugu kwa gonisha tubu unanijulia mama endo wa maji pombe wala we usikone waso tupenda wanidonge oh mama cheza na mie.
Superstar Records.